me tell you something. Let me tell you something.
All right.
Let me tell you something. Let me tell you something.
Choka watching on Tawura. Chandos and Godzilla. Kafuna visa na fly car. Gotta fly to China. Haza chana non shawera. Berinda no muras. Cha chana. Nagekaramo kwa tefuka mkwerebe ne giras. Zara ho butunguru ogita kanzaru. Pretty pose and flex. If you get a nice hazi bandi. Militanti. Mpura chinta iguru. Givazi. Naga ya matafari nari wata gadi. Zara de wajifuna vimba ka Bobby Wine. Yeah. Choka tu jendera mateka da government.
Nituka hei.
Kashiba kusiba otakangu ni government. Ka osama piti lade ni kandiri. Yeah. Choka tu jendera mateka da government.
Nituka hei. Kakahene ni government.
Kashiba kusiba otakangu ni government. Ka osama piti lade ni kandiri. Nitukora konka tutukusha shura. Mputera chikonda ya fuzo kumpawura. Yeah, the reason why ni intawura ushera nubuchweka. Najwa haraka butega. Fashion kira ni kubamba. Wamanyira zana na size ya otora mpika. Kwa ataka chumo saini ingezi mpapura. Vya karuba naza kukuza hitaka. Berinda no muras.
Chachana.
Nage karamo kwa tefuka mkwerebe ne giras. Zara ho butunguru ogita kanzaru. Pretty pose and flex. If you get a nice hazi bandi. Militanti. Mpura chinta iguru. Givazi. Naga ya matafari nari wata gadi. Zara de wajifuna vimba ka Bobby Wine. Yeah. Choka tu jendera mateka da government.
Nituka hene. Kahene ni government.
Kashiba kusiba otakangu ni government. Ka osama piti lade ni kandiri. Yeah. Choka tu jendera mateka da government.
Nituka hene. Kahende ni government.
Kashiba kusiba otakangu ni government. Ka osama piti lade ni kandiri.
Ashpro on the mix.
Ash Records.